Waluwo omufere polisi ya bulenga jyo ya mkute nga ye yenyigira kufera bantu madala abagenda ku ATM machine ku ATM nga bagala kujayo sente ye kasita kulaba nti tomanyi okukozesa ATM machine oba waluwo ekintu ekikusumbuwa ye ayanguwa nnyo nagamba nti kankuyambe awo nga kuyamba ye ajja kubeera kugamba nti teekawo pin code yo kasita maze okulaba pin code yo yakyusa kaadi gyalina kaadi endala ya ATM nakuwa eyo nakugamba nti kale teekawo ate oba oteekawo ate nga teyitawo ngeraga nti pin code nfu yakugamba nti mashine eno erabika tekola genda ku mashine endala kasita ovaawo bwoti ye addira eri kaadi yo nateeka ku mashine nagijjayo sente zo zonna ono bamuyita ampulira Ronald alina emyaka 35 twamuguddeko omusango egy'obubbi obwenjogerera kati akyali ku Bulenga Police Station. Singa nawe bakubbye mu ngeri eno bale tukusaba genda ku Police Station ya Bulenga olabe oba oyo omufere eyakufeze sente zo.